kwebaziza emikwano jombadde, kwebaziza amawanga jontute sebo nsimye, kwebaziza obugagga bompadde, kwebale nnyo erinnya lyompadde, kwebaziza ebikulu byonkolera sabisuubira bwe nalinva mu kyalo naye ne neebuuza bwe ndifa biriba byani, kati Mukama nsaba bulamu businga feza ne zaabu. Bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu, bino ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa. Bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu, bino ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa. Obasanga beewaana tinno balya bulamu, obasanga ku gamotoka gakula ne pikipiki ezaawula, bakulu balya bulamu kambala bule, buli kye balya kiggwaawo, kale mubulye mubulye fewe tuli okuziika abafudde, sibuli gw'olaba eyeevuga ndya teye mmotoka egaba bulamu, sibuli gw'olaba ly'obulungi mulala yeebaka n'abasajja terabeewo, omwavu yeegomba omugagga n'omugagga yeegomba omwavu. Alina buli kye yeetaaga naye alina okugula eddagala abeewo. Kanyetulazange kansule ku kutiya yange, sitambanga ndi mulamu, ndi mulamu buli lwe ndowooza lwe ndifa, omutima ne gwekanga buli lwe nzijukira nti wazuukira, omutima ne guguma kubanga ogaba bulamu Yesu, abali mu gwe ne bwe bava mabeera balamu. Saba bulamu, bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu, bino ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa. Yeah.